tumekuja kupati. DJ hebu weka traki, tukule happy halafu tufungue sakafu. Sababu inabamba, inashika, wimbo la tisa inatufikisha. Ukiachilia mahewa manze, DJ unatubeba. When you dance low, show us your what what. Una noki, how choki. When you dance low, how talky. Una hisi, hi muziki. Una hisi, nameless na mimi.
It's nameless. Eliza, in conjunction with Ogoba. Tumekucha kuhakikisha kwamba speaker zinasikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, wacha kulenga. Can't you see that I'm talking to you? Sasa weka mikono juu.
Ukiachilia mahewa manze, DJ unatubeba.